Mose. Smasher Fuse.
It's K twice on the beat.
Berry Bebe Be.
Bellhousenavier.com.
Nashida. Daughter. Shwe, shwe.
Sensema, sensema. Utuka, utuka. Ni utuketiani nupintia. Ni utuketiani nuchiriwa. Sensema, sensema. Utuka, utuka. Ni utuketiani nupintia. Ni utuketiani nuchiriwa.
Yeah. Munga wanila sakumendo muri tie tie unkala ninja nimbela njala na wanzala nikapa nishini njala pamimba sikulu ninatakale nilikale nile labana panyumba nao makolo bali makali sababa pano muleta mimba napita mutauni nikasakile nchito unga fena shisha wole mba nchito banifusa muna sebenza po kutiba pita kuti musebenze pano kufunika muna sebenza po kuina zaka zisano plasi zina zisano wapo tilemba maina wana ba manje siva mbela bakali kanda ba mita mamimba mwaibala kusukulu wapunzi siwa mwaibwele la mimba mwana wako wanayamba kutuka na pano panyumba mutinta nizina yache kusukulu tima punzila tnochula maina nikukambisa unianka mwana wa satana una minyama nikukambisa walekonia nkachokapo upita kunyimba.
Like, what do you really want? We have a system that contradicts with the way of living.
Yeah.
Sensema, sensema. Utuka, utuka. Ni utuketiani nupintia. Ni utuketiani nuchiriwa. Sensema, sensema. Utuka, utuka. Ni utuketiani nupintia. Ni utuketiani nuchiriwa.
Mose. Nasonjela mchisime chapa nyumba patu mwamela matemba. Nichanga mukani wona bantu mumasuti mumanja mapepa. Mwauka bwanji macho mabwanji bali tichokele ya paka pembwa. Haya matemba ya mene waona haya tigulisa kapembwa. Chisime mwenenzo tapa manzi chani yumila mwamela njenga. Nimvela njota nimvela kumuko si kwa yuma ndeya ndamenda. Muziko mwatu vintu vili vatu batiti vutika kupemba. Vintu vavuta muziko la Zambia ya kwa nilisika malemba. Nikamba vintu volongo soko bali simasha uma zimvela. Tie ni tinkalezi basa mukambepo wa Zambia kumwela. Soka ukatukana, ukatukana uyu mwana nshamba. Kumangala ukadedenya umtia kupa kusimasha chamba. Bamafuna wakusilize zina uyende vailo kalemba alemba. Olo mukane simasha apoka chikombe kalemba alemba.
Sensema, sensema. Utuka, utuka. Ni utuketiani nupintia. Ni utuketiani nuchiriwa. Sensema, sensema. Utuka, utuka. Ni utuketiani nupintia. Ni utuketiani nuchiriwa.
Smasher Fuse. Berry Bebe Be. Sepo Mose. Anko Chipeta. Kaembe Modesta. He grew Future Fashions. Get twice the king. Shosta Natri. Need the experience. Benjima J. Kruger. Four ways Autopass. Harriet Major. Juma Milanzi. DJ Mzenga. George Mwanza. Impulse Buying Fashions.
Download music at zenhousenavier.com.